Amr ibn Shu'ayb mo jele ci bayam, bayam jele ci mam, mu ne yonent bi neena won seen dom buñ amé juroom ñaar yat na ngeen leen tambalé digël julli ay jamono buñ bañé jor ñoo door waye buñ amé fukki at mom na ngeen leen digël ñu julli té buñ bañé na ngeen leen door bu ngeen defeen door yi amna ci ñariñ buñ déné bay tuddi tam bu leen bayyi gi def yaram yi neen bokk ben ciangaay tuddi ci ben barab seen awray laalante bañ ñu sax ñu bokk tuddu kay waye kenn ku ne ay ñu def yaramu neen nak bokk fenn fuñ tuddu bokk ben ciangaay seen awray laalante ci loolu lañu bañ.